Mwaramutse neza dususuruke Rukundo Elias uri mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndishimye cyane ko mbonye address email yanyu musuhurize abantu bose banzi mubampere indirimbo ya Alpha Rwirangira yitwa Akira Mana murakoze Rukundo we na urakoze
Nisikia ni kweli si naona yatumia baba na watu wa wasomo waliokosa ajira wacherehane walokata tamaa yatima wamekosa pa kukimbilia na watu wa wakando wanaheshimika ila kujikanga ameshinda na watu wa
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Dususuruke zose zisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki.
Nitwa Emmanuel Sanzimana nkaba ndi Kicukiro Nyanza. Abasuhuza Jacques-Claude biraboneye uri ku kitabi nkasuhuza papa na mama bari Nyamagabe nkasuhuza Jerome ndi kumwe hano. Nasuhuza n'umukunzi wanjye uri ku Gikongoro Nyamagabe nasuhuza na murumuna wanjye witwa Ntwari CGH nasuhuza n'umuvandimwe bita Niyomugabo Zenosi uri imuhanga indirimbo cyaka ko muma
yego
yitwa reason with me yaruziboy umuhanzi rurangiranwa muri Nigeria
nsanzimana we urakoze
urakoze nawe
ye ngaho umunsi mwiza
ndagukunda cyane
ye nange ndagukunda pe
boys guy on the beat
say one for the money She want to know the good thing, yeah. But I want to give you some love. She talks about the good thing. She still want to know the good thing, yeah. If money no day, now wait till she get up. She tell me, say she got run away. She got run many bad away, yeah. I said, rubber no day, the baby come the bell. See the baby don't come again. You don't forget back in a day. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money. Remember the month of December. No loving, no caring, no tender. You rejected my love cause I was broke. I've been the enter Okada high. From me to my task, back to Alaba. How I wish say, you believe me. Back then, if I was a dad, those days in Junior Fuja. You insist, you don't need me. Can I try everything to spend my life with you? Yeah. I've been there, beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money. So she say she gon' run away. She gon' run many bad away. Yeah. I say rubber don't dance, the baby come the bed. See the baby don't come again. You don't forget back in a day. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I've been there begging to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa se kuri email address radioyacu@gmail.com tuzaguhamagara maze ususurukane n'abawe.
Nitwa nuye n'abajandogiye abantuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma umurenge wa Murama ani kuza gutashya mushi wanje uri Kigali nkaba ntashya umudamu wanje kumwanga murama nkaba ntashya mama na papa nabakuru banje murakoze
ntuye nabo batuye indirimbo se
batuye indirimbo kubipantaro ukoreye Tom Cruise
iyi ndirimbo kubipantaro nyihaye kandi Gasana David kuko yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndi kimihurura I Kigali mu Rwanda turabakunda cyane mu mindirimbo ya Tom Close iyariyo yose Gasana we natwe turabakunda cyane wowe rero nantuye nabo iyi ndirimbo ku bipantaro ya Tom Close ibashimishe nabanyu
Take a
Ijwi rya Amerika dususuruke ni buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adress radio yacu @gmail.com. Naho Facebook ni VOA radio yacu. Twandikire uduhe nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse abukunda.
Mutwaye Imana Fortune aba nuye Kigali mu gatata. Aba nashaka gutashya mama wanjye na papa batuye Kizibere mu karere ka Buhanga mu murenge wa Mbuye. Natashya abagize korari Kristu Umwami Kicukiro. Natashya mukuru wanjye Bahiye Nizeyimana Gabriel hamwe n'uwitwa Claudine uri muri Kenya. Murakoze. Abana basabaga ko mwabamera indirimbo yitwa Imirindi y'Uwiteka ya korari Ambasadazi. Ishimishe n'undi mudamu witwa Mukabera Vipena n'umuryango.
Ahima, urakoze.
Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
Yego, twese urakarama.
Yego.
Thank you. bakangarukira bose none bene data tugarukira umukiza ijwi rye rikiduhamagara tuzirikana yuko iryo jwi ntirihoraho nimuze tutabe igishoboka
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri. Adress radio yacu @gmail.com. Isezerano Eric uri mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati mu ndirimbo ya Kizito Mihigo yitwa Twanze gutoberwa amateka. Ishimishe abafungiwe genocide. Chuti zacu ni kuri ubu butumwa bwa Eric Isezerano dushorejeho dususurukiye uyu munsi. Ndabashimiye cyane mugireho icyeme nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Rwanda mubyeyi wanjye reka nkwihoreze ndetse nicyo wambyaye nicyo wandereye none ubwo maze gukura ngatora agatege ubwo naciye akenge reka ngukorere nkoresha ibyiza wampaye maze nkwihoreze nkoresha ibyiza wampaye maze nkwihoreze imyaka ibaye uruhererekane twibuka duhora twibuka jenoside yakorewe abatutsi nyamara hariho benshi bakomeje gupfobya ayo mateka bagatinyuka kuyajora bakayatukuza uko bishakiye turanze twanze gutoberwa amateka twanze kubiziba twanze kuba naho tutazi aho tutazi yo tuva umuntu utema imizi y'igiti aba agamije kwica imbuto zacyo umuntu upfobya amateka aba agamije kwica ejo hazaza cyumunezero niba dushaka amahoro mu rwatubyaye jenoside niyitwe jenoside tukunda abandi kuyishakira utunyiniro jenoside
banyarwanda nidushire hamwe dushyigikira ukuri gusa twihesha agaciro amateka yacu yose ameza n'amabi tuyarinda abashinyaguzi bagamije gusenya urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda urukundo rw'igihugu nyarwo rutume tukirinda ibyo nta utabizi ubu ngubu iyo ntekereje nsanga ntabyo narinzi iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kubona urumuri Thank you.